musicblog.co. Ninaenda huku na huku nikaliona powina Mongaiwe. Ninaenda huku na huku nikaliona powina Monga Yesu. Kulie nono Monga Yesu.
Alright.
Kulie nono.
Kulie Monga weo. Wachikuku na chifundo ugwe sambula no pasa zuwa wantu woyipa na babwino. Niwe chikundi, niwe moyo, niwe pepo ti mapema, de what you know. And I've fallen in love with you, my soul longs after you. When I call upon you, you answer by fire. Waiting battle, mighty warrior. Shichinga wala wala wa Shimuku oko tansono, niwe.
Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Iwe. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Yesu. Kulie nono Monga Yesu. Kulie nono. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Iwe. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Yesu.
Yesu mulimweka. Olo mapresha ya kapaka ningo seka. Naka stepu kankundia ni meka. Po fipa mukapita pareka. There's nobody else who can take away my shame and my sin on the shelf. They imitate but they fail to be you. So unique in the things that you do. Mutima wanga wenze be of fipa. I couldn't let you in, goalkeeper. And then you wash me clean, mumulopa. Olo vo nyansa vikabwela siniyopa. It's amazing how you always laugh me. And when I run, you run towards me. You add value to my copper. It's Yellow Dove, God's favorite rapper.
Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Iwe. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Yesu. Kulie nono Monga Yesu. Kulie nono. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Iwe. Ninaenda huku na huku, nikaliona powina Monga Yesu. Kulie nono Monga Yesu. Kulie nono.
Soundmusicblog.co.